Hollywood Records.
Downcast Beats on the OneTunes.com.
Lelo kwatsa kuseni Bapangana plani Chino chaga ukwatiliwa School uzaleka Nainde ni mafuna dadi Nikachiteko unesi Nainde ni mafuna mami Nikalute kuchaina Anyway ni mwanchito zanu Nikupatilisa
Hollywood Records. Cast Beats on the 1-2s.